mikono juu. Flow ni cold on a day tuko na flu. Wanajishesha nezo flow za uduna. Tukifika ground hakuna kila neza do. Mikono juu. Flow ni cold on a day tuko na flu. Wanajishesha nezo flow za uduna. Tukifika ground hakuna kila neza do. Mikono, mikono, mikono juu. Mikono, mikono, mikono juu. Mikono, mikono, mikono juu. Mikono, mikono, mikono juu. Rent is due na nimepoka sina clue. Sina backup plan so na speed kwa wazimu. Need to get my girlie back. Jolly alikula ndimu. She went nuts. Mad kwa wazimu. Sim sima. Uga the keys to the block like bima. Niko kwa studio na mzem zem zima. Tunalecha vibes ina shake chim zima. Washa shooting na tumefika sahi tu. Mikono juu kwa unapenda chai tu. Na kume chrome koni tuko paipu. Sina rada nimefika side yo, mikono juu. Flow ni cold on a day tuko na flu. Wanajishesha nezo flow za uduna. Tukifika ground hakuna kila neza do. Mikono juu. Flow ni cold on a day tuko na flu. Wanajishesha nezo flow za uduna. Tukifika ground hakuna kila neza do.
Mikono juu alafu bounce na yo groove. Weni kili weni charge uneza puff my zoot. If we go to war najua tuwezi lose. Nimepiga mandege shori analia nice shoes. I'm too nice mic check 1 2. Mina doni machimoni nameless wahu. Came a long way sim kadi kiwa you. Saini mini kiwa stage wanarusha mkono juu. Juu sana kama rocket za Elon. Tukiwa dogi anengiza kichwa kwa pilo. Big body girl bunda fata dhana hipo. Ushese tigunga dunga bicha umigingo. Lakeside boy na mpoa ni wa mountain. Kijana dripi ni kumwagika ka fountain. Born leader kila graomi ni captain. Show ni maza kumaliza kuwa damage.
Yo, mikono juu. Flow ni cold on a day tuko na flu. Wanajishesha nezo flow za uduna. Tukifika ground hakuna kila neza do. Mikono juu. Flow ni cold on a day tuko na flu. Wanajishesha nezo flow za uduna. Tukifika ground hakuna kila neza do. Mikono, mikono, mikono juu. Mikono, mikono, mikono juu. Mikono, mikono, mikono juu. Mikono, mikono, mikono juu. Take over journey time neza balloon. Kona big, big baba kuna kitu mna tu show.
It's a big, big blanda ukite kuleto. So when you rap na una flow, una ambition za kublow.
Wanabonga kusugola shukli za uwaga flop. Hands in the air sija kam kuatoka. Naleta vibe sija kam na itoka.
Certified show stopper, tomba makop blocker. Pigwa vibari utotani umekuja Oscar.
Vile mepaka switcha back into ke blocker.
Pori imefura huyu kijana li osa.
Na live large bro, la vida loca. Yo, mikono juu. Yo, mikono juu. Yo, mikono juu. Yo, mikono juu.